tusigiri na ye chigambo nkwagala ne chinne manda byense Nazo zanzita
chali chikambo chitono nyo echanne mokwatula okwepo mumma kwamfiriza nasuna ba mutwala yalinga muntu muluji anyumo kwagala naye akagamba katono kati anne mokwatula
www.mp3ugandanmusic.com